otu soro nu ma ikpe ekpere mechie na anya. We have come again. We are here for you. Jesus, we are here for you. Holy Ghost, we are here for you. Be with us. Be with us. Papa, I'm preaching for 10 hours. The important thing here, my word, we go to one word. Only you chore is of the egg as of a day. Nagan come to your gawa. He will open sanctify your mom. He will open the handsome. Kahawe mana. No, your bland a perigig, perang a name and money is yoku. Nay, no, would they pupa? I give you an abata. Nay, do man make a lane. So stay no mom. Nye ha ntị ka ha were nnụghọta. Mere ha ebere Jehova ka ọbịbịa ha bịara. Especially ịgba ego, ịgba moto abịa. Ọ dị expensive. Ekwela ka ọ bụrụ invent. Ọ bụghị naanị ka ha dị saved. Achọkwa m ka inyere m ha good health. Mezuziere ha ọchị obi ha. Ka mgbe m ga na-ekwu okwu Chukwu ka ị na-agagharị n'etiti ha na-egbo mkpa. Ka ha mara na o nweghị chi dị ka m. N'aha Jesus Christ, bụ onye nwanyị. Thank you, Father.
Thank you, my God.
In Jesus' name.
Amen.
Mụ ọmụmụ unu mepe anya, unu nọdụ ala wepụta na akwụkwọ nsọ unu. The team nke Bible Conference nke this February. Bow John chapter 10, verses 19, 20, and 21. We are with the team. Onye beke go buta the team.
John chapter 10, from verse 19. There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, "He has a demon and he is mad. Why listen to him?" 21. Others said, "These are not the sayings of one who has a demon. Can a demon open the eyes of the blind?"
Kabo the main point. Before mne jeba, mne kwoku. Ebere onye obula ga na arịọ Chineke bu ekwekwala ka ihe keshie ngene. Maka na Bible say, n'ebe ndị na-amaghị Chukwu nọ, the gods of this world were ihe mee gịnị? Keshi anya. Enwezi ike ịma ihe bụ eziokwu. Ka m nye unu few examples. Ụmụ m, ihe o ji dị mkpa na ị ga na-ekpe nche na-ekpe ekpere maka ihe na-emegharị mmadụ anya mere gịnị riri nne. Ka anyị bido na Old Testament. Just speak a point. Ama mgbe ilaru ole gị gụọ ọfụma, okay? Unu wetagodo akwụkwọ Exodus ọpụpụ. Ụmụ m, onye ọbụla ụra na-atụ kwụrụkwa gịnị? Ọgodo na ụra atụgaghị, ọ bụrụ na ịkwụ ọtọ gị nụ preaching, maka ihe niile m na-ekwu ugbu, ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụra, o nwere meaning? Anụ m ajụ m. Mgbe Peter gwara onye ngwọrọ gị ije, ọ nọ n'ụra ọganiya. Gbaa mbọ mụrụ anya, udo n'aha Jesus. With Exodus, ọpụpụ chapter 2. Ụmụ m, just the main points, okay? Ebe m ga-eji kọwaa maka time.
Ọ dị na page 51 na agba ochie.
Go on, verses 23, 24,
25. Yes, Daddy.
Ụmụ m nọ na-ege ntị. Ihe m na-ekwukwa ewu ọ dị mma unu. Gee ntị.
Ọpụpụ chapter 2 from verse 23. O rue n'ọtụtụ ụbọchị ahụ na eze Egypt nwụrụ, ụmụ Izrel wee na-eze ume n'ihi ofufe ha, ha wee tie mkpu. Ntịkụ ha tikuru Chineke wee rigorue Chineke ntị n'ihi ofufe ahụ. Chineke wee nụ isu ude ha. Chineke wee cheta ọgbụgba ndụ ya, nke ya na Abraham na Isaac na Jacob gbara. Chineke wee hụ ụmụ Izrel. Chineke wee mara.
Onye nke bekee, go only 24:25.
Yes, Daddy. Verse 24. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God saw the people of Israel, and God knew their condition.
And God knew what?
Their
condition. Ụmụ Izrel ha taga ahụ ka ha taga ha. Then, ụnụ ma na ihe mere before amụọ Moses. Akwa bịara nye iwu na amụrụ nwoke ọbụla eme gịnị? Egbue. Ejiri mụọ Moses kurie ga tiga na gịnị? Na mmiri. Ahụhụ a na-ata bịara dị terrible. Ụmụ m, are you with me? Good. Wetekwe chapter 5. Just key verses ka m ga na-eji unu.
Ọ dị na page 54 na agba ochie.
Gọọ ha. Chineke meere anyị ebere n'aha Jesus.
Amen.
You don't have verse 7.
Yes, Daddy. Verse 7. Unu enyekwala ndị ahụ okporo ọka ọzọ ikpu brik. Dịka na mgbe gara aga, hụ onwe ha ga-eje chịkọtara onwe ha okporo ọka. Ọnụ ọgụgụ brik nke hụ onwe ha na-akpụ na mgbe gara aga, ka unu ga-atụkwasị ha.
Nọ na anya. Ihe ha na-akpụ ka a ga-eme increase. And na onye nyezila ha n'ime ha gaa ọrụ. Continue.
Yes, Daddy. Unu agụbila ihe n'ime ya, n'ihi na ndị umengwụ ka ha bụ.
Ụmụmụ, ndị Israel ndị umengwụ.
No, Dad.
Onye kpọ mmadụ asị o mere gịnị?
Ọkpọgwe.
Ndị a zọtara na n'agha enwere se. Ndị umengwụ gwa ha. Continue nwa m.
N'ihi ya ka ahụ onwe ha na-eti mkpu sị, ka anyị jee chụọrọ Chineke anyị aja. Ka ofufe ha dị arọ n'arụ ndị ikom ahụ, ka ha wee rụọ ọrụ n'ime ya. Ha elekwala okwu ụgha anya ọma.
Very good. Onye nke bekee, go on her from verse 8. Go on the 8 and 9.
Yes, Daddy.
Go on her 8, 9 and 17.
Yes, Daddy. Verse 8. But the number of bricks which they made here for, you shall lay upon them. You shall by no means lessen it, for they are idle. Therefore they cry, let us go and offer sacrifice to our God. Let heavier work be laid upon the men, that they may labor at it and pay no regard to lying words.
17.
But he said, you are idle. You are idle. Therefore, you say, let us go and sacrifice to the Lord.
18.
Go now and walk, for no straw shall be given you, yet you shall deliver the same number of bricks.
Ị ga-akwụ blọkụ ruru 1,000. Mgbe mba a na-enye tụnụni. Bedu ugbu a sị, agaghị enye aha ṅụ gịnị. And ị ga-akwụrịrị blọkụ ahụ. Ụmụ Izrel ọ taga ahụ ka ha taga. And ọ bụrụ na ị na these Bible passages m na-agụrụ unu, ị ga-echeta mgbe Chineke hụrụ Moses n'ime ọhịa. Akwa ọ gwara na mkpu ụmụ Izrel na-eti eruola egene ntị. Now, ụmụ mụ, unu continue with the book of Exodus. Are you with me?
Yes, sir.
Nke ụmụ Izrel hapụrụ ụfọdụ ama ekwe n'ishi maka time. Mgbe ụmụ Izrel hapụrụ Egypt, o nwere mgbe ha ruru na mmiri ka ọ wụrụ. Ha etiri mkpu ka ha eti. Pharaoh buru ndị agha bịawa ka obu. Unu chetere ọba hụrụ ego anyị, gịnị mere mmiri a? Ọ mmiri ji aka akewe ka Moses kpere ekpere. Ọ Moses ebidogo ha gbawara Moses mba. Moses sị ha nwee ndidi na taa ka ha ga-ahụ onye Chineke mere gịnị. Ogbe ekpere mmiri kewa. Ajọ mmadụ wa ajọ mmadụ. Ị maara ajọ mmadụ ihe, ọ ga-eto m. Beta ịtụgharị aha azụ ọchị anwụwaka. O nwewo ihe a mega Moses. Mgbe ahụ mmiri kewara abụọ, ha etoghị Moses. Ọ ha etoghị Chukwu. Mgbe akpịrị mmiri kpọrọ ha nkọ, ha achọghị igbu Moses. Ha kpọrọ Chukwu yi ka ha kpọghị. Ekwu ahara ka ha laghachi Ijipt ka ha ekwu. Nwa m abụla ọsọ ihe ọma. Abụla onye naanị mgbe Chukwu mere ihe gị na-efe aka otu onwe onye dịka. Ma mgbe ọnwa bịara gị kwuru nọnsensị gawa. Ụmụ Izrel tara afọ. A na-egbu uchi dị ọkpara ha. Bede amagwa mama na ihe ha mere ụmụ Izrel bịara ha more than 20 times. Bede ihe bụ my main point maka time. Time agago. N'ihi time, ana m ejisi ụnụ ebe ndị ọzọ ma mgbe e mere mmiri gbaa n'okwute ma ihe niile Moses mere ha. Baga Numbers 14. Baga Numbers ọnụọgụgụ chapter 14.
Ọ dị na page 62 na agba ochie.
Onye otu ọbụla Zakịọs ọkwa ọrịgoro elu ochi ka ọ n'okwu Chukwu. Ọwụwụ ya? Good. Onwe otu ọbụla ị ga-eshi nụrụ okwu Chukwu nọrọ. Udo nna m dịrị unu n'aha Jizọs. Bidogodo na chapter 13 before I bow 14. Onye nke Igbo. Gụọra anyị verse 29. Ga-egoro gbadama.
Yes, Daddy. Verse 29. Amalek bi n'ala Negev. Ndị Het na ndị Jebus na ndị Amorait bi n'ugwu. Ndị Kenan bi n'ụsọ oke osimiri na n'akụkụ Jordan. Caleb wee mee ka ndị Izrel gbaa nkịtị n'ebe Moses nọ. Ọ sị, ka anyị rigo nnọọ nweta ya n'ihi na anyị pụrụ ime ya nke ọma. Ma ndị ikom ahụ ndị soro ya rigo sịrị, anyị apụghị irigo imegide ndị ahụ n'ihi na ndị dị ike ka ha bụ karịa anyị.
Ụmụ m gee ntị. Onye nke bekee gụgodo 30.
Yes, Daddy.
30 and 31.
Yes, Daddy. But Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it. 31. Then the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we.
Ụmụ m unu na follow. Nwa m continue.
Yes, Daddy. 32.
Ọkwa Pastors Conference. Branches of Living Christ Mission. Unu na-ejipụ ndị mmadụ ozi. Unu ejipụla ajọ mmadụ ka ọ ga represent a church. Ọ ga-emenye unu ihere. Ma ọ ga-aga wetere m false gene information. Na-awụọchi o. Mara ndị unu na-eti na committee. Mara ndị unu na-eti na nkwa. Mara ndị unu na-eti na ushers. Maka na ka anyị were na o nwere ọsha zuru oshi na Ogwumabiri, ma ọ bụ zuru oshi na Main Market. Yegwe onwe onye ọ na-arụ ihe n'ike. Echi onye ahụ bịaziri chọọchị, ọ hụ onye ahụ wụrụ ọsha. Ọ ga-abịa ha echi ọzọ. Anụ ma Jun. Ka anyị ghara isi na ọrụ ọcha onwe ihe ọ. Ndị ọcha si na-ekpekwere nna onwe unu ekpere. Maka ụfọdụ n'ime unu na-aṅụ mmanya. Ụfọdụ n'ime unu omume unu arụghị mma. And unu ma na unu wu ugogbe a ji ahụ ụzọ. Onwe unu wu ndị visitors na-ama unu duru ha. And inwe bad character, ha ga-ama. Na-ege ntị. Echuzuru m today's topic ka anyị were zuo onwe anyị. Mana na ndị ọcha dịka m gwara like minds, unu ndị na-ekpere onwe unu ekpere. Ma ndị nkwa, mgbe mbụ onye mee ya rugbiga na nkwa, were nkwa emegharị anya anya. Chefuo na Chineke dị nsọ, anyị kwesịrị ịdị nsọ, dịka m gwara unu last time. Na-egenụ ntị point m na-eme, emega m taa ka ọ Bible study. Ebe m na-eji preachere unu John chapter 10 and Deuteronomy 7. But on na bali, when they meditate, take a chukwishin in me and there. Gain auntie. Madu, when you preach in a church, it is very important. Church leadership is important.
Yes, Daddy. But Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it." Then the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." So they brought to the people of Israel an evil report of the land.
Omo, are you following? Report time with the good called evil. Continue, Mwam.
Yes, Daddy. So they brought to the people of Israel an evil report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone to spy it out is a land that devours its inhabitants. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the Nephilim, that is the sons of Anak, who come from the Nephilim. And we seemed to ourselves like grasshoppers, and we seemed to them."
Onye Gibo, onye wekweliwe. Except ndi obia na amahu kurani, ndi ozokunu na oto. Ndi jiahu. Genu nti, onye Igbo.
Yes, Dad.
Genti. Genu nti omum. Acho miji Bible, kwa hariwu dadi itiri eti. Go. From 30.
Yes, Daddy. Verse 30. Caleb wee mee ka ndị Israel gba nkịtị n'ebe Moses nọ. Ọ sị, "Ka anyị rigo nnọọ nweta ya, n'ihi na anyị pụrụ ime ya nke ọma." Ma ndị ikom ahụ ndị soro ya rigo sịrị, "Anyị apụghị irigo imegide ndị ahụ, n'ihi na ndị dị ike ka ha bụ karịa anyị." A wee mee ka akụkọ ọjọọ pụtara ụmụ Israel banyere ala ahụ nke ha ledoro, sị, "Ala ahụ nke anyị gabigaworo n'ime ya iledo ya, ala nke na-eripịa ndị bi ya ka ọ bụ. Ọzọ, ndị niile anyị hụrụ n'etiti ya bụ ndị ikom toro ogologo. N'ebe ahụ ka anyị hụkwara ndị Nephilim, bụ ụmụ Anak, ndị sitere na ndị Nephilim. Anyị wee dị n'anya onwe anyị dịka ogugu. Ọ bụkwa otu a ka anyị dị n'anya ha."
Ha dị n'anya onwe ha dịka ụkpala. Unu maragodu m ga-eme ka agụ. Maragodu m ga-pat. Maragodu m ga-nwa bụ eze. Dadi iji pụrụ ha ozi. Ha lụhụsụ. Anyị agaghị agawa ebe ahụ. Na ndị anyị hụrụ anyị dịka ụkpala. Anyị dịka grasshopper, okobo. Nwa m ị ga-ekwe aga ha. Ebe Emeka agụrụ ka ụkpala. Ele nga di mkpa aha nwa. Bụfụ anyị na-akọ akụkọ na-atụ ụjọ. Anyị ga-ekọ akụkọ. Anyị tinye n'ose. Mezi obi mmapụ mmadụ. Hapụ many churches na-eme fake testimonies. O nwere ka m lere the other day unu bịara church mgbe aga. Onye isi church wetere bọl na-agba n'ihu altar. Onye bịa nso ya daa. Onye bịa nso si nna agakwa m abụli onye isi church ka onye bịa nso ya daa kwa isi na. Si nwoke a ihe awụ acting. Ihe ọ na-eme ọkụ kwa n'isi. Ịga onye isi utu, ọ bụ imetụ ụkwụ onye isi chọọchị ji, ya were onwe roolu na akwado oche. Ọ na-atọkwa ya. Onye nke ọzọ bịa guzoro. So onye ikere ike bịa metụ aka, ya fụọ azị akpụ, ma onye metụ aka ya akụ isi n'ala. Sị ya, egwuri Chineke na-eme gịnị na-egwu. Mana godu nga mmadụ kọrọ akụkọ na di mkparụ ka gịnị, ụkpala. Ụmụchukwu, ezipụ m ozi goji etiile ụkwụ na aka. Akọwala ihe ga-eme ụjọ ọba ụmụchukwu n'obi. Ụmụ mmadụ ole gara spy ya dị land? 12. Mmadụ ole dị against Moses? 10. Ọha bụ majority. Mgbe ndị a bidoro tiwe mkpu due to evil report e nyere ha, akọrọ agbaarala ha asịrị. And ụmụ m, unu eweli iwe. These people, or Moses, ka ha na-eme oppose ka ọ Jehova. Kedu onye kwere ha nkwa na ala ahụ mmiri anụ ehi na mmanụ aṅụ na-erugharị? Ọwụwa ala ahụ ka a sị na-edipịa mmadụ. Mgbe ụfọdụ anya anaghị ama mgbe anyị na-akparị Almighty. Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike na-ekwu ụka na ọlta. Iche na o nwere onye ị na-emegide, ị maa na ọ Jehova bụ Chineke ka ị na-akwa emo. Ọgwụgwụ Moses kwụsị na ha gawanụ. O Chineke sị ọwụ ala m kwere unu na nkwa. Mmiri anụ ehi na mmanụ aṅụ nọ. Ọzi ala na-eri mmadụ, onye gaa ọnwụọ. Nwa Chineke bụrụzi onye na-agara Ekwensu ozi. Ụnụ ụkwa pastors, church workers, dịkwanụ careful. Ọnwụ anyị abịala ekpere Wenezdee, anyị abịala first Saturday, anyị bịara nke a, anyị bịara workers meeting, anyị mere nke a. Mara kwa obi iji abịa o. Kedu ụdịdị mkpa ndị a bụ? Onye ka Joshua ga-ejiri ka ụkpala. Kedu ụdị spirit nọ n'ime Caleb? O ji so anyị ga-ewere nwunye ya. Ụmụ m ndị ọ dịzi ike karịa Egypt. Ha dịzi ike karịa osimiri. Mgbe ụfọdụ o nwere nwa na-abịara anyị, anyị chefu ihe ọma niile Chukwu mere gene mere anyị. Anyị kwuru nonsense gawa. Anyị soro ndị ụwa na-amaghị Chukwu ekwutọ. And then ma gwakwana unu na ọgwụgwọ anụ ndị niile si na ha bụ pastors, ụkwa pastors. O nwekwara ndị Ekwensu jiri mere gịnị kwara ngwa ọrụ. Ị chee na gị na ha bịara chọọchị? No. Ọ gwa nchọọchị ọbụla ị gara gị ka ị ga. Mkpụrụ ha ka ị ga-eji mara ha. Nwaanyị mmadụ ga-enye ụdị rịpọta. Ha nwụ mmadụ, kele bụ mmadụ. Na-ere ka ụkpala. And o nwere ndị ụgwụ ha ga-ịkọrọ ihe ha mee obi mgbu ịgaṅ n'afọ. Ha na ha ma ekwu ihe. Mgbe nọrọ n'ala ka anyị kọntinu. Akụkọ ha kọrọ, ụmụ m, ndị niile na-aga chọọchị, ọwụhụ chọọchị ka ha na-eme gịnị ka ha na-aga. Ụmụ m, mkpụrụ ha ka ị ga-eji mara ha. O nwere akụkọ mmadụ ga-akọrọ gị mara na obi apụgo na chọọchị. And ị kwesịrị ịrịpọt ya. Ị ga-ama na gị na-ekwu. Ihe a ndị a mere, Caleb na Joshua ha chọpụtara na ha na ha kwụ. Anụ ma John. Ha chọpụtara. Mgbe akụkọ ahụ, pastors ụnọ na-ege ntị. Mara preaching ị na-eme ka ị ghara ime preaching ga-eme ka ụmụ Chukwu mee gịnị ma n'ọnya. A sịkwa m gị ikwule eziokwu gị, ọtakwa ihe m kwuru. Akọkwala ndị testimony ma na-awụghị eziokwu. Anọ nọ na ọlta atụ achị. Ngwa na ihe a ndị a kwuru anyị rụkọ ụkpala. That singular word. Anyị rụkọ ụkpala. Ụkpala. Anyị rụ nnọọ ka okoba. Grasshopper. Mana godu ị ga-asị onye ka ụwa ọjị. And akọ ha na ke reaction. Onye nke Igbo. Chapter yes, 14, below verse 1.
Yes, Daddy.
Omum, are you with me? Below na verse 1.
Yes, Daddy. Ọnụ ọgụgụ 14 from verse 1. Nzukọ Israel niile wee welie olu ha tie mkpu. Ndị Israel wee kwa akwa abalị ahụ. Ụmụ Israel niile wee tamue ntamu megide Moses, megidekwa Aaron. Nzukọ ahụ niile wee sị ha, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo n'ala Egypt. Ma ọ bụ na ọzara nke a, ọ ga-adị anyị nnọọ mma, ma sị na anyị anwụrụwo. Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka Jehova na-eme ka anyị baa n'ala nke a ịda site na mma agha? Ndị inyom anyị na ụmụntakịrị anyị ga-aghọ ihe nlụta n'agha. Ọ gaghị adị anyị mma ịlaghachi n'Ijipt. Ha wee sịrịta onwe ha, ka anyị mee otu onye onyeisi, ka anyị laghachikwa n'Ijipt.
Ụmụ m gee ntị, mgbe ụfọdụ ị ga-ekwu onye ị kpọrọ ụgwọ tụfere Chukwu okwu. Ị chee na ọ broda? Ka ị na-agwa, ị nwere ike na-achọ onye ọma Chukwu, chee ma ọ ya ka ị na-achọ, ma na ọchukwu ka ị na-abịa, ịdị ọchukwu ka ị na-achallenge. Ị nwere ike ịhụ nwa Chineke, ị chee na o nweghị ego, ị nwere ego karịa, ị na-azọ ya ụkwụ. Ụmụ m Genti, kunu water very, very well. Many of you na water English. Onye nke English. Gukwara ha 1-3.
Yes, Daddy.
Omoju genu nti.
Then all the congregation raised a loud cry, and the people wept that night. And all the people of Israel murmured against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, "Would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness. Why does the Lord bring us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become a prey. Would it not be better for us to go back to Egypt?" 4. And they said to one another, "Let us choose a captain and go back to Egypt."
Egypt na kwandu no buwe ga hon. Obo hu di same people bega kwana ha tabole onwa ha na. The same people who kwandu suka ha la chi ha kwa. Ele onye ha bu uzo kwa ha, Moses called Jehovah. Ha? Follow us Jehovah. Moses can have she's in Naka to fair to go get a woman on your gana chung, natchung. Ogina may marry a Hong Kong or Norsen. Naga in Hunichine can I know? I come get Karachin. Ogahaman or to fair the Almighty Oku. But you know, Mother Connor, why come get Karachina? O Pata Pataga for Chinga, come when I carry him here. Ngo na achu onye aka emere gene di ocha okotoku Jehova. Umum dinu careful. Daddy has care bu ihe okwanta ni na ikpere chukwu ni dire carefulness. Don't take God for granted. Ji ya Bible study kpori ihe. For example, ihe study gugu of the letters of Peter. Agure anam Bible ni le go many many times. Um gori akwa chukwu sim Wama machom ki greba. Opom, beloved son, ngwa ibi Google letters of John, banye Peter. When in a good the word of God, you are building the Holy Spirit in you. And I won't make a mistake. Chineke kwekwele kamado popo ya racha. Because on that book of Peter, kega, nde popo romegene racha. In the Bible says, "Na ha de kanketa." When anketa, Adam sorry ikwe, kwa rekwashi nga anketa bopu inye, aga kwa megeni, racha inye haoboro. Omu nendu di ota, ona na book of Peter. Keka umu Israel chiri chefu so quickly, ahu ni ine hatara in Egypt. Omu ni ine hamuru, omu uke iburu. Ago ni ine gronha. Oka mana ha nwuru gine kai horo na another captain Moses say ma mi shoro wa kwa emma and mbu for the umum una ekwele ka majority megene mari anganya ehora ndi bidoro contradict the Almighty abala nkete report ha ogodu ndi group kai horo na another captain Jehovah toro ko bu si anyi Jehovah uzo nye nu choro ibu ha onye nu ha na na ro na mma onye nu si anu na mpu ha onye nu naptara ha no after 430 years uzo onye choro ibu ha nehi mkporo masi and nehi false report omo those people deceive room chukwu odere ha na mma give pastor man ihe na preach li ihe na eme ha gene Inama. Nya name I preach le. Preach ena ni hima. Odika ufu pastor one time on rebem no. Ona kuziri some teachers in here. Na Jehovah. Nono ton onwe uru Jesus Christ. Then wuri ane lobe. Bagoton no onwe wuru monso no onwe ihe dika trinity God the Father Son Holy Spirit no that same God change the wuru Jesus and all that same Jesus ukwa God change the wuru monso ọtụtụ ndị nọ dị asị no wonder ọkwa eziokwu eziokwu achọ m ịkwa ịkwa ahụ onye ahụ ọ na-atọ ya ma m chọọchị ọ baa anyị ọ bụrụ na m bịara ebe a sị ha ebidogo ha tiwe mkpu sị ewu na ihe adịkwa iche n'ihe m chichi ọnụkọ ogo na-ekwu ịnụkwa ịnụkwa so m bịa ebe ahụ na sị ha ka ihe unu na-etiri ekwu esi oke unu dịkwa kọrekt o bete m mgbe Jizọs na-achọ ịkpọlite Lazarus onye ka ọ kpọkuru ebe ọnwụ ya nọ n'ụwa ele ihe o lere anya n'elu onye kwenu ka o lere anya n'elu sị nna m ekpega m pụrụ ndị a kpọlite onye a ole anya n'elu kpọ ya and then ọnwụ Jizọs nọ n'ụwa m jụọ ha elekwe na olu ahụ dara nke a wụ ọkpara m hụrụ n'anya onye ihe mere gịnị sị ọnwụkwa onye nọ n'ụwa bigakwa n'eluigwe nke ọzọ m jiri disgrace ịha ahụ mgbe m si Jizọs John ya kwuo na Gospel of John na nna ya mere gịnị karịrị ya na papa ya dị greater than ya onwe na wụ the son ị hụrụ ọ na-ịga ama Bible deceit erika n'ụwa a na-aghọrị ndị mmadụ ka ị laghachi Egypt and these people na-anọ na majority ị ga-elegbara anya ha akwatuo m. Ụmụ m kọntinu onye nke Igbo kọntinu ekwuru ya gbago m.
Yes, Dad.
Continue na verse 4.
Yes, Dad. Verse 4. Ha wee sịrịta onwe ha ka anyị mee otu onye onyeisi ka anyị laghachikwa n'Egypt. 5. Moses na Aaron wee daa kpuo iru ha n'ala n'iru mkpokọta niile nke nzukọ ụmụ Israel. Joshua nwa Nun na Caleb nwa Jephune bụ ndị sitere na ndị na-eledo ala ahụ wee dọwa uwe ha. Ha wee gwa nzukọ niile nke ụmụ Israel okwu sị, ala ahụ nke anyị gabigaworo n'ime
ya. Ụmụ m gee ntị, this verse dị very very important. 7 and 8. Ọ ga-enyere ha aka n'ihe ọbụla ị na-eme in life. Ịchọ inweta ihe ọbụla ị na-eme in life. Gee ntị, take note of these two verses. Nwa m gụwa. 7.
Yes, sir. Verse 7. Ha wee gwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu sị, ala ahụ nke anyị gabigaworo n'ime ya iledo ya, ala ahụ dị mma nke ukwuu. Ọ bụrụ na ihe anyị atọ Jehova ụtọ, ọ ga-emekwa ka anyị baa n'ala nke a. Ọ ga-enyekwa anyị ya gbaala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya.
9.
Naanị unu anụpụkwala isi n'aka Jehova, unu onwe unu atụkwala egwu ndị ala ahụ, n'ihi na nri anyị ka ha bụ, ihe nchegide ha ewezugawo onwe ya n'arụ ha, ma Jehova nọnyere anyị, unu atụla egwu ha. 10. Nzukọ Izrel niile wee sị ka e were nkume tugbuo ha. E wee mee ka ụmụ Izrel niile hụ ebube Jehova anya n'ụlọ ikwu nzute. Jehova wee sị Moses, ruo ole mgbe ka ndị nke a ga-elele m anya?
Ụmụ m unu kwuruzi ọtọ. Ndị ji ahụ, sọ ha gwa nọdị a na ndị nna-apa m. Ụmụ yuutu ọnwụ unu ka m na-agwa. Gee ntị. Chineke mere unu ebe. Ọkwa ha ịgbara bịawa chọọchị. Yes, anyị ebido ha n'oge. O nweghị onye ọfọlt ya. Gee ntị. Nwa m gọọ 8.
Yes.
Ka ha mara ihe ị ga-eme. This passage na ka mara ndị na-eme Bible study, enyebugo m unu mbụ na Sam. Elee Sam ọ nọ. This verse 8. Gọọrọ ha 8 a ka mara.
Yes, that verse 8. Ọ bụrụ na ihe anyị atọ Jehova ụtọ, ọ ga-emekwa ka anyị baa n'ala nke a. Ọ ga-enyekwa anyị ya gbaala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya.
Very good. Kedu ebe ọ nọ na Bible? Verse gịnị? Ka ihe ụtọ Jehova ụtọ, ọ ga-emere ha ọchịchị obi m. Ị hụrụ, this Caleb ọ wụghị mmadụ, Joshua ọ wụghị mmadụ, ka ihe ten jiri dị against Moses. Ụmụ m, ihe m ji na-ekwu maka these abominations, this immoral, these useless people, people a bụrụ ọnụ. Arụgodu 10, ekwela ha maara ha anya. And the careful, gịnị ka John kwuru? Na ha bịa n'ụlọ, na enye ha gịnị? Oche. And asịla ha biri gịnị? Nke ọma. Ọ bụ ihe Bible kwuru. Ka m gwa m, these people, ekwensu na-eyi uzu, enwere ha supernatural power. Isigodu igere onwe ihe a ga-eme n'ọwa achi. Mgbe igere na lakpo n'abalị ihe a niile ha kwuru bịa n'ihu ha sara. Ụmụ Israel ahụzi Moses na a powerful man. Onye nu mere aka otu na mmiri ịgbawa abụọ. Ka ihe a ji chefuo so soon. N'ihi mmadụ iri. Mmadụ iri convince ya ha. Ha chefuo Jehova. Chefuo Moses. Chefuo Aaron. Chefuo Joshua. Bụ number two in command. Chefuo Caleb. Mmadụ iri. Turn all the church upside down. Leru na anya na your branches. Then very vigilant. Unu na ekpeche ekpere ike whoever ekwensi ji chi ikwara ngwa unu Jehova ga-atụpụta ya n'aha Jesus. Then is it not surprising? 10 persons convicting a whole nation. Ha dị bold, buru okwute. Chefuo na Moses, chefere egbunwu ihe. Kedu ha ji chee na okwute ga-egbunwu Moses? Ọ ije mụ na ndị abominations a. Kedu ihe ha ji chee na ha ga-emerinwu m? This useless people. Ndị a na-ese ndụ arị tọnda ma egbe elu. Kedu ihe ha ji chee na ọ ga-agbanwu ebe m nọ? Chineke meru n'ebere. Oh, maka unu dey far from God. Unu dey very close to worldly things. Unu anaghị ahụ ihe na-eme na spirit world. Ọ bụrụ na emeghe anya, ị ga-ama something that has kept me in faith up to this day. Ke ka ha ji chefuo, anyị chedu na ha ga-egbunwu Moses. Ha chefuziri na Jehova nọ ya. Na-egenụ ntị ụmụ m, unu ewele iwe na m guzoworo n'ọtọ, ndị ukwu na-egbu m nọrọ n'ala. I don't want to miss any verse. Onye nke Igbo, continue verse 10.
Yes, Dad. Verse 10. Nzukọ Israel niile wee sị, ka e were nkume tugbuo ha. E wee mee ka...
Akwa ịtụgbu, ọ naanị Moses na Aaron. Kedu ndị ha adụrụ? N'ihi na ha gwara ha gịnị eziokwu. Ọhị ga-eji mara abominations. Ọnụ unu ga-echete aha ha rụrụ arụ ma ọ David ọ si achọghị ibu aha ha n'egbere ọnụ. Unu chetara onye nke si ahụ pastọ online mgbe ọ bịara tu ka ebuchia foto princesses na ọka. Ndị chetara eweli aka elu. Ọwụwụ mgbe ahụ ka meeting ha mere gịnị bidoro. A na-ahụta foto nọ na altar ozi. Ọ si yetụlụ ihe otu ọrụ ndị jiwa foto ụmụ ya nọ na bel bushiala pipu ma na ha hetiri Chukwu na-akọva za pastors na-disgrace onwe ha. But one thing m ji kelee Chukwu ụwụ ọsọ ha agaghị agafe a mgbe na-adị anya ihe awụ ga-eme gịnị ọwụ ọpụta 48th anniversary. Gee ntị ụmụ m. Onye nke Igbo, continue 10. Ọ na-eweli iwe ụmụ m.
Yes, Dad. Verse 10. Nzukọ Israel niile wee sị ka e were nkume tugbuo ha. E wee mee ka ụmụ Israel niile hụ ebube Jehova anya n'ụlọ ikwu nzute. 11. Jehova wee sị Moses, ruo ole mgbe ka ndị nke a ga-eleli m anya? Ọ bụkwa ruo ole mgbe ka ha na-agaghị ekwe na m n'ihi ịrịba ama niile nke m meworo n'etiti ha? M ga-ewere ajọ ọrịa na-efe efe tigbuo ha. M ga-anapụkwa ha ihe ha nwere. M ga-emekwa gị ka ị ghọọ mba dị ukwuu, dịkwa ike karị ha. 13.
Ụmụ m gee ntị before na go 13. Are you with me?
Yes, Dad.
Ị hụrụ ndị awụ obere ihe gị ise. Almighty, ọ ka mma na anwụrụ m anwụ over my dead body ekwuwala. Gee ntị. Nwa m, onye nke Igbo, gụọ na ha. Verse 2.
Yes, Dad.
Go verse 2.
Yes, Dad. Verse 2. Ụmụ Israel niile wee tamuo ntamu megide Moses, megide Aaron. Nzukọ ahụ niile wee sị ha, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo n'ala Egypt, maọbụ n'ọzara nke a. Ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo.
Unu ọnụ ya? Nwa m jump maka time. Gọna ha bido 26.
Yes, Daddy.
Read verse 26.
Jehovah wee gwa Moses na Aaron okwu si, ruo ole mgbe ka m ga-anagide nzukọ ọjọọ nke na-atamu ntamu megide m? Ntamu niile nke ụmụ Israel nke ha onwe ha na-atamu megide m, ka m nụworo si ha, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehovah pụta. Dịka unu kwuworo na ntị m, otu a ka m na-agha gị ime unu. N'ọzara nke a ka ozu unu ga-ada. Ndị unu niile agụkọtara agụkọta dịka ọnụọgụgụ niile unu si dị, site n'onye gbara oru arọ wee gaba n'iru, ndị tamu woro ntamu megide m. Unu onwe unu agaghị aba n'ala ahụ ma ọlị nke m buliri aka m ime ka unu biri n'ime ya. Ma ọ bụghị Caleb nwa Jephune na Joshua nwa Nun.
Amen.
Amen.
Ụmụchukwu geenụ ntị. Gee ntị. Vasu, ha ekwuola ọka mma na ha nwụrụ. Mgbe mmiri akpịrị mmiri kpọkwara ha nkụ, ha kwuru ọka mma na ha nwụrụ. Ugboro ole ka ha kwuru ọka mma na ha nwụrụ? 10 times. 9 times ka ha kwuru. Bịazie ebe a kwuo the 10th one. Chukwu si na eme na gịnị? Ya na na. Ị na ha atamu everyday gị kwuo nonsense. Ị bịa ebe a gị pretend na ị hụrụ daddy n'anya. Ị pretend na ị wụ member of Living Christ Vision. Ị pretend na iji Chineke kpọrọ ihe. Almighty na-agbanọ nkịtị. Ọ na-anị ya. One day, ka ọ ga-take note, ihe niile ị na-ekwukọ n'azụ. Ekwurịrị aga ịṅụ iyi n'ikwu. Ọ bụrụ na ị jụọ onye ọma Chukwu, ị jụọ nọnọ adịbe, ị jụọ asịghị m gị jụọ juju maka ọdọghị esi ahụ. Ị jụọ Chi na-enye Okeke. Ị jụọ Uchechi, achọnụ mmadụ anọ a. Ha nọ echi Chi na-enye duru. Ṅụrụ iyi mgbe a na-aja emetụkwala ego m aka. Dada ọ dị anyị na gota. Na ọ wụrụ na emetụrụ ego m aka ka m mara ma ha ga-echeta. Juju nọnọ ele ihe o kwuru. O ji ili mama ya ka elikwe n'ili mama ya. O nwere ihe ọzọ. Ka e nwekwe plane crash, nwụọ na plane crash. Anụga ọ na-ọkwụ ewu n'akụkụ, oldu ọta. A na-asị ekwu ala. Eche m ọwụ eziokwu, ya wee kobo m. I wish ọ na-anụ ihe m na-ekwu. Ka e nwekwe plane crash. A na-eji ili mama ya kwa daddy unu liri mama ya. Ya ji ili mama ya ṅụ ya tampa ahụ ike ego m. Mmadụ na-aṅụ iyi ụgha, chee na Jehova anaghị eme gịnị? Anaghị anụ ntị. Ọnụ na-e. Chukwu ete ego note of iyi ọ ṅụrụ. Bet asị m ọ gaghị anwụ ntịle onye m ego m. Ama m ihe na-ebu Chi na-enye duru isi. Chi na-enye duru. Ebe ọ bụla ị nọ, give me back my money in your own interest. Eme ugbu a gị dee petition na m na-threaten. I am not threatening you. Onwe ego m iji nwere gịnị? Weta. Nọrọ na saịtị ṅụ, ndị a m kpọrọ aha mmadụ na-anọ ya. Ọkwa na-abịa agwa m ya. Were ili mama ya. Were plane crash. Mgbe ahụ amabekwe m na ego m efuolo. Amabe m. Ọ bụ ya bụ, lekwe, ọ ṅụọ n'iyi a. Ụmụ Izrel okwuru ya na verse 2. Akwa ya? Ha bịakwa na-ekwu ya. Bịazie na verse 27, Jehovah si eme na gịnị? Ya nene. N'oge erule mgbe a ga-ak. Ihe niile Chi na-enye duru na-aṅụ, Chineke anụgo ya. Ha na-eme m ka m bụ ọhụụ na agam abụ ha ọnụ. But ihe mawa aga m na-eprezent Chukwu nkwa o mere gịnị? O kwere m. O kwere m nkwa na ndị na-akọcha m, ọ sị na onye ga-agọzi m ka ọ na-agọzi. Genesis 12, verse 3. Bet a ga-abụ onye ahụ, ya ga-abụ onye ahụ ọnụ, ọsụ dị ya ga-akọcha. Ya ga-abụ onye ahụ ọnụ bụ onye na-akọcha m. Iburu ego mmadụ na-ekwutọ. And ụmụ m, unu ewela iwe. This congregation, mmadụ iri o meghari ihe anya ka o meghari ihe anya. Ha nọ na majority ka ha nọ. Bet gịnị ka mmara m ụnọ ga-enweta? Gịnị ka Moses jiri kara ha? Na Jehova mere gịnị? Maka gịnị? Aka mere gịnị dị ọcha? These people ma achọghị m ibi ịkpọ ha, ma ugo ha ga na-akpọrị m. obere ụmụ ajị na-akpọrị m Victor atụ anya na-akpọrị m lekwekwe nsọpụrụ emele eje m dowere n'ụlọ m. Ha na-akpọrị m lekwekwe Nkechi Nwaofọ m kpọlitere n'ọnwụ onye m na-ama n'ime ha Chidima Nwaofọ. Ha soro onye were ego m enweghị ike ịkpọ isi ya weghachiri daadị Igene ego ya. Ha na-asọpọtụ ya. Ụmụ m obi agbawala unu. Ọ ihe emere Moses ka a na-eme m. Ma emerela ọha destroyere onwe ha. Ma Moses ọwụwa ụmụ Moses. Chi m ga-alụrụ m ọgụ. Ọ nkwa m kwere unu. The God I serve. Every battle belongs to him. Bedo ụmụ m. Ibu memba m. Ịzụ ego mmadụ agakwa mma sọpọtụ m. Nke ihe m ji na-ekwue. Nọrọ n'ala ka m gwuo na ihe m ji ekwue. Ugboro ole ka ụmụ ka anyị nwụọ zuru ike. Ụmụ akele m na-ata ahụ Chineke kpọrọ m ụgwọ. Ndị ebiri m na-agba moto. Ndị ebiri m arụ ọnụ ụlọ. M nọrọ be na-ebigharị aka ka nwụọ zuru ike. Ebiride gị na-ekwue chee ma da mmeri ọnụ ka ọgụsị Chioma na ha ịhụ ka m gbaa ha. The reason ngwa ha ekwugide na-ekwu ọwa ebe a ka ụnụ ghọta ebe ọ. Onye bekee gụọ na ha
verse 22. Verse 22. None of the men who have seen my glory and my signs, which I wrought in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to the proof these 10 times, and have not hearkened to my voice, shall see the land which I swore to give to their fathers.
Very good. How many times can I have done it? Unu mgbe m kwurie, mana ụdị iyi na-aṅụ. Mana mgbe niile over your dead body. Jehova, ị ga-emere m ihe a ka ma mụọ zuru ike. Papa m, ị ga-eme azụga m moto kama ọ ka ma na igburu m egbu. Everyday gị werezie na-egwu gịnị? Egwu, ị maha na ọ na-agụrụ ya. Wanda ọ ga-asị n'ọfịs enough. Mana otu isi atamu atamu gide Chukwu. Yes, ụmụ m. Ọ gwara anyị n'ụzọ e dị mfe. Ọsọ dị mkpagide. But no matter what, ụzọ e dị easier than ụzọ ekwentị. Ama m ihe mgbe a na-akpọ anyị agadibe, ihe a na-aka ajụ na ahụ, a nọ were blade razor kawa ha ahụ. A nọ m one day, a kpọrọ dibe n'ofu ebe n'ụmụ Lowena. O nwere onye ihe zara n'ụkwụ, emeri ya, egbu ọkụkọ. Mgbe ahụ amarago m Kraịst, anaghị m eso eri ihe e nyere arụsị. Dibia bịa sị onye ọbụla ga-ata ihe a ngwata anya, esuru nnabe n'ikwe were nye ha ihe a. So na onye mee ya gaa na ahụ aja ụha ebe e tere simenti. Akọgwele m onugbo ịma mgbe ọwa aja ụrụ ka e ji arụ ụlọ. Ị ga-aga ihe ọnụ, iwere ọnụ ya, ị bịara na ụlọ ndị mmadụ dade mmanụ mmanụ. Iriri ahịa gị ihe ọnụ, ihe ilebe, ịlasị ihe na-amaghị egbukwele ngoo, gị were ọnụ hịọrọ ọnga obiri. Ndị dibịa na-eme mmadụ ọ na-ezụtụgharị, mana godu nga iji ọnụ na-ahịọ na wọl, ihe niile ma iri ele mbe, na-asa ihe na-amaghị egbule ngoo. Ndị a na-eme mmadụ oke onye nzuzu. Ọ bụ onye nke ha na-ara. Ha kpọrọ ga gwọrọ ọgwụ somewhere. And onye a tiri m igbe akwa ma ihe niile si ụdọwa ihe. Onye a kọrọ m testimony. Na ịlawa ya elekwela anya n'azụ. Ihe o ji si ele anya n'azụ ka o jikwa nwanyị burie. The person gbarakwa n'ala na ihe ahụ agwọla ya. Nwekwara onye nke asị mmụọ mmiri na-achọ eziokwu ma dile di dapụ n'okwukwe. Na mmụọ agbara iwe gị iwe ma dị sị ọ na-agba moto. Ekwe haziri ya moto, agatọ were moto kwa aga n'ime mmiri. Ikpere Chukwu dị izia karịa ikpere ekwensu, but ọ gwara anyị n'ụzọ ero gene mkpagide. Ka ọ ghara iwuru obere ihe gị nso ka e nwụọ mee gene ziri ike ekwuwala ya. Ka m gwa unu, kedu ihe na-eme daadị jiri so nwegodo onye chọọchị a zụrụ ego zụọra m moto, aga m ana maka ọwa ego rụrụ arụ. Kedu ihe m ga-eji aga m ana? Onye nke Igbo gụọ ha, bido na verse 16. Onye Igbo, ụmụ m na-ege ntị.
Yes, Dad. Verse 16. N'ihi na Jehova apụghị ime ka ndị nke a baa n'ala ahụ nke ọ ṅụrụ ha iyi inye ha. N'ihi ya ka o gbuworo ha n'ọzara. Ma ugbu a, biko, ka ikwu...
Onye ekpe gị ekpere a?
Moses.
Good. Ndị ọ na-ekpere akwa, ndị onu. Ndị onu chọrọ ihe agbue.
17. Ma ugbu a, biko, ka ike onye nwanyị dị ukwuu, dịka ikwuworo sị, Jehova adịghị ewe iwe ọsọọsọ. Ọ na-aba ụba n'ebere. Ọ na-agbagharakwa ajọ omume na njehie. Ma ọ dịghị ụzọ ọbụla ọ ga-agụ ndị ikpe mara na ha bụ ndị ikpe na-amaghị.
Full stop. All my secret. Chineke na-egwu egwu rinne. Chukwu na-ahụ n'anya. God is love. God the perfect. But o nweghị mgbe ọ ga-ahụ onye ikpe mara si ikpe mee gịnị? Amaghị. Burie n'obi. Ka ị ghara ikwu na ị na-abịa chọọchị, ime ekpere ekpe, gị na-achọgharị okwu. Ime ekpere ekpe, ọ bụrụ na ị zuru oshi, Chukwu gakwa, ọzọgodi onye ahụ wụrụ ọgọmmụọ, ọ ga-ekpelakwara onye ọgọmmụọ ịzụrụ ego. Maka onwe mgbe ọ ga-ahụ onye ikpe mara sị ime ekpe eme gịnị. Ịhụrụ, ị marala ya dis Baịbụl, ka ị ka mmadụ ga-eji mee. Ihe m juga, ọ nọ n'ọka mkpọrọ, sị Chineke ma ihe m na-ekwu, sị ya, ịdị sure na Chineke duru ma ihe ọ na-eme. Edition on them. Onye owo onye bega, onye dere m letter, onye na-send for inu na-arịọ. Onye ṅụrụ iyi. Ti edition ọ mụ ihe ọ na-eme. Ka ọ na ihe makpuru n'ime. About 3 days ago. Akpọga m ya ha ime ihe. But all can we teach you an example. Kika, o ji chee na ọ ga-eburu nwa ego m. Hezekiah nọ na temple a. Hezekiah ji mmiri gwọ ọrịa. Hezekiah mebiri agbara. Hezekiah anaghị ewu ewu n'ụwa niile. Oche nọ na ọ ga-eburu ego merie m, na ọ ga-ebido ego m tọọ mụ mkpọrọ, na ọ ga-edisgrace nwụ m, ọ dịghị possible. Akwa ụmụ Izrel, Moses ọ dara ha n'ala ka ọ daa? Beta agama dara ha n'ala. Ka m isi m gaba, mpi m gaba dị elu.